Puzzle HW, what are you saying?
Just be, book again.
Your partner.
Yo,
your partner.
Chicken come
your partner.
Say yo,
your partner.
Let's go.
Your finest, bado tunatesa, tunatesa, bado tunatesa. Your finest, bado tunatesa, tunatesa, bado tunatesa. Your finest, bado tunatesa, tunatesa, bado tunatesa. Your finest, bado tunatesa, tunatesa, bado tunatesa.
Jazz boy siteseki mena tesa, shengia pa buda nina pesa. Washikaji kwa ground on a tesa. Kuna beshte yangu bana karidina. Sijui mbona sija mkola kamdina. Miu heti wala daone mamlena. Hau finya vitu mi siwezi dinya. Hau tesa deli bana na kalesa. Kuna kwizi mina dai kuuliza. Mbona wine iko pub na kanisa. Hama sadaka huwa ni mchango ya mzinga. Kijijini mujijini bado tunatesa. Overcrowding pubu inawembe teza. Washikamba taji lumbu tuko samba tafi. Kilamba tadi zamba tao zinatembe tesa. Eti bado zinatembe tesa.
Finest, bado tunatesa. Tunatesa, bado tunatesa. Sia finest, bado tunatesa. Tunatesa, bado tunatesa. Sia finest, bado tunatesa. Tunatesa, bado tunatesa. Sia finest, bado tunatesa. Tunatesa, bado tunatesa.
Cheki, hola, okay, tesa tesa na mbogia wajanja. Mini mungori na kaume bleki. Sangoja kwanza, buda niziseti. Kwe ni murazi naomba umonjoke. Hii ni ya marifu na siya makwangi. Teka toto mina penda tumakolo. Napenda kuwa roga nikitunga tukeroro. Super wako fiti anataka tukembota. Sija shiba sija choma kishada. Nda kuteka na mistari za warasta. Easy a man, acha kujingora. Kuna kunego roundi ni kutesa. Form ni kujipa mandom tunarol. Beba kuchunisha, pome kuzitisha. Glass ni kelele, moshi hewani.
Sia finest, bado tunatesa. Tunatesa, bado tunatesa. Sia finest, bado tunatesa. Tunatesa, bado tunatesa. Sia finest, bado tunatesa. Tunatesa, bado tunatesa. Sia finest, bado tunatesa. Tunatesa, bado tunatesa.